ya ndani uone. Isiya zangu zipone. Baby gonna take this moment. Unanipeleka high, yani high, when you start. Napenda unavyo ni para, ni fura, stay around, yeah. I wanna take this moment. Mina kuomba ni kuone. Baby gonna take this moment. Ingia ndani uone. Isiya zangu zipone. Baby gonna take this moment. Mapenzi yamenipa pesa za rohoni. Nisipopendwa nawe ntapendwa na nani? Thamani yako ni zaidi ya diamond gold. Nahisi kama niko na wewe peponi. Tuko wawili tukipalilia bustani. Bustani yangu ni wewe, African girl. Unanipeleka high, yani high, in the sky. Napenda unavyo ni para, ni fura, stay around, yeah. I wanna take this moment. Mina kuomba ni kuone. Baby gonna take this moment. Ingia ndani uone. Isiya zangu zipone. Baby gonna take this moment. Mapenzi yalinipoteza time, nikaambulia vingi vidonda. Wangu ni bahati umekuja right time. Nilikusubiri kwa hamu long time. Mapenzi yamenipa pesa za rohoni. Nisipopendwa nawe ntapendwa na nani? Thamani yako ni zaidi ya diamond gold. Kama niko na wewe peponi. Tuko wawili tukipalilia bustani. Bustani yangu ni wewe, African girl. I wanna take this moment. Mina kuomba ni kuone. Baby gonna take this moment. Ingia ndani uone. Isiya zangu zipone. Baby gonna take this moment. Unanipeleka high, yani high, in the sky.
To the sky.
Napenda unavyo nikarani, fura, stay around, yeah.
I wanna take this moment. Mina kuomba nikuone. Baby gonna take this moment.